بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. وحن ما انتش على هنا نحكم كسور وينه دي ان او يبسو غاس وحال كنينو ويميت وبروك 18 لسيي. وحن ما دي ادو سور وينه مضحت شركة وحن فلن ان انو سفيا حن رشق انو وزيرك انو معدنته حسين دعانا وادي ادو رشقي مركا وحن رانا ياون هذه أذان سودوينية، وحنا إلى هيك بريا إن شقظ سياح وشال هاي نوفل ضيو، وحنا إنه أمسنا هاي وطن كنا ينا أمسيين إن دقالها يحور مكة يبتسول كني وكمل سرينا جالسين يويا هاي أنا إنه كود الدلالة إن المال جس ودش تسنو إن إنه كعنسي إنه شركة هذا هاي نوع إمامية يتسك عزيز بيجي إنه وسوق القلية اتشعلنا وحنا لقب صدام. أنا مهتمتي. Let me also say a few words in English and take this opportunity to once again welcome our visitors here today from DNO and Petrogas. We welcome this opportunity, and as Somalilanders, we're looking forward to be working with you. It's an opportunity for us, and I think we have discussed it today, the issue of economic diplomacy. We would like more businesses, we would like more opportunities for the people of Somaliland, and we are here to support you. You can count on us. We'll provide you all of the support needed. And once again, I would like to thank you and thank the Minister of Energy who has managed to put all of those teams together. Once again, thank you very much.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I think the Wazir ka Kharijiga uu aad buu mahadsan yahay soo dhaweyntii uu ila soo dhaweeyay shirkadan. Shirkadu shirkadina wuxuu cusub maaha, waa shirkad aynu la saxeexnay heshiis bishii afraad sanadkii ina dhaafay. waxa xasuusataa saxaafadu inaanu heshiiska ku saxeexnay Washington DC intii way soo diyaar garoobayeen. Shirkadu markaa waxa weeye waa DNO, sida wasiir khaarijigu uu sheegay, waa shirkad Norwegian asaaskeedu yahay, laakiin Middle Eastka ay ka shaqeysaa iyo North Africa MENA based company weeye. waxaanay wadataa shuraako la shareyka Block 18 kala shaqeynaya 400 saamiga leh. marka hadda shirkadii shaqadii ayay doonaysaa inay u diyaar garowdo way soo degtay. laba bilood horteed ayay xafiis ka furatay Hargeysa. maareeyihii ay dalka u matelayay oo isaguna yimi Maxamed Jaadiriye oo inala jooga, oo imika halka laba bilood inala joogay oo hawshii bilaabay inuu shirkadii dee u sameeyo xafiisyo ay ka shaqeyso. waxa maanta marka ay ugu yimaadeen dalka inay soo salaamaan madaxweynaha oo ay u sheegaan inay shaqadii diyaar u yihiin inay horka bilaabaan, oo madaxdoodii DNO iyo shirkad iyo shareholder muxuu ahaa partnerskoodu ba maanta ay ammaan ka yimaadeen. waxaa runtii mudnaan badan in la mudaa la xusaa maanta inaan markii ugu horreysa aragno shirkad cumaaniya oo dalkeena maalgashi ku samaynaysa. waa inaga maqnaayeen reer Cumaan, waan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaynu Cumaan maanta dalkeena ay investment iyo istismaar ku samaynayaan. waa dal aan aad ugu muganaysaa cilaaqaad weyn jiray labada dal ka jiray, imikana soo noqonaya sida aynu Turkiga imikana ula soo noqonay cilaaqaadkii loolahayn. aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa saxaafadda. waxaan ku soo dhaweynayaa Mr. Magne Norman oo ah matalka shirkadda DNO, inuu kelmad yidhaaha dabeetana Maxamed Albarwani ayaanu dhiibayaa. Mr. Magne, please.
I'm delighted to be in Somaliland today. This is the second time I've been here. Now we will be very often in Somaliland and the areas we will be operating in. And we truly hope that we shall be able to help the people of Somaliland, the government of Somaliland, and everybody else involved in finding what we are here to find, that is hydrocarbons in the ground. So we are very much looking forward to support you and the people here in going forward. Thank you.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We thank you for the hospitality we got in Somaliland. We and our partners are here to explore for oil and gas, but we are also interested in mineral exploration. But coming from Oman, we are more interested in people-to-people relationship. We're interested in trading, in business. We are neighbors. Oman is only about 1.5 hours flying time from Somaliland. So inshallah, this will be the beginning of a relationship in trading, in business, in cultural exchange between our two countries. I thank you very much.